kwa wakulembe zaba masumero ga government okuva mu disitulikiti ye Kamuli wakulembeddwa Munnamiti Emmanuel atwala abakulembeze b'amasomero ga primary mu kitundu kino eky'e Kamuli era nga ye mukulembeze w'essomero lya gavumenti liyitibwa Gulopa Day and Boarding Primary School olw'omu Nnaabiri alayisa era ng'ono yamyuka atwala essomero lya gavumenti erya Nsaali Primary School bawanjagidde gavumenti y'eggwanga Uganda n'abakulembeze babadduukire ku nsonga ya kaabuyonjo n'ebirala bye basoomooza ku masomero ekiremesezza ensonga z'ebyenjigiriza okutambula obulungi. Bano bagamba nti embeera ebanyigiriza eviiriddeko nnyo okukwatizibwa abo bukiyamba ekiviirako abayizi abasinga obutakola bulungi.
Senari Alaisa, deputy head teacher wa Nsaali Primary School. Essomero lirina obuzibu nti tuziratoyi abasomesa abaana tibalya mmere classes sidimala etaaga kwedinda abazaire tubakubiriza okuba nga batukyaliranga okutegeera obuzibu obw'abaana baibwe eri gavumenti twambe mutuwe kutoyi ng'abasomesa
abasoma galina ebyokusomozwa bingi omuli ebizimba ebifu ebikyamu tibimala abasomesa batono ku masomero obwetuko bakukaawo mana ife abakozi ati ate nawamuwa ekitemala Performance.